atangira ashimira Shekisi n'abandi bangaraga support. Maniga mure kumudebe dukora imizigirenze turebera amwe afuruga ko nadirira harizina na 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 sinumvikana se trupa kenda tanje jafita makaka saya makasa kendi na tayiga ndi kwigasa ugusera ni ibintu byanje gutere namwe ninjira muri muzika simeze n'ababandi bagera bakazima nje muri muzika simeze n'abantu bakora imizigo bagatuza nje muri muzika ndabizi beshi babuze imitima muri kibazima muje muri muzika ndirezafu yego nibyo koko ndirezafu kuko bigaragaza kimwe nuko ndi pake kuko ku myaka yanjye mikende gukimaka mureke mbate mwicyanzanye inje nje gushaka ibiceri dore nahitiyo muri bibiri ragoye ishingo ndadiriri buzanya kiremo bawe wabibazaze waretse gukina gafate mwanzuro mwiza wo kubata mu kwiki nyeneye support mu muziki mbate mu ndi kiti muze mbate mu maji mufate pasi mu verasi maji ndi se trupa kandaga piyesi kuma piyesi yavuye kuri tupak ninje piyesi yasaguze tupak arisimbuzwa seturu rizwa ziri muri city muze duhiga ibiceri nkeneye pawa nyinshi zanyohereza muri gakashi nje nje gushaka kashi zanyohereza muri kavu kumujinya mwinshi cyane n'ibikote bya kavu vuga make yumva intangiriro kuko nibwo bigitangira suwisi game iratangiye umukino w'urupfu uratangiye dukore byinshi dukore byinshi abakeka ko turi abaswa babone turi kuri reverence kpevere beat dukabe badushyira mu cyiciro cya eliminate kandi dukora na elementi ku mutima hari diriri ndakeka ndi rasta manganye n'imirongo nawe duhanganye nubazi ona ishi bakuze abandi bose ndabarya nkabagira abaswa nkeneye support mu muziki mbatemo na ruswa ni hakora injuga se true back ku myaka mike ndacimaka murabona nirukanya foroga ko nkora cyane imbere cyane shaka powers ashyira kuri reverence inzira asabwa kunyura mirarenze nkeneye gukorana n'abahanzi barenze checks.